naleli wagcina nokudayiswa umuntu umuntu noma abantu awubathemba awubaphathise okwenhlamvu yeso lakho wawubabusisa ubanikeze sibusiso ebese ngongazelele nje lo vese lalodwa vo usuku abakuphendukela ngalo qede bakushaya isiphundu angikubingelele phinde ngamukele futhi engosine fresh ngingusibano bithingema ongumlomo kaBenedict Diamond we Christian Towards nakanjani sonke sesike saba kuleso simo sonke siyazi ukuthi zincane izinto ezilimaza kakhulu engaba ngaphezulu kokudayiswa umuntu ngoba kusuke kwenza ngitsonsothe ingoba ukukhashelwa kuqhamuka kumngane ngoba kuye ngaqhamuka ezitheni zakho la khona umuntu oyisitha sakho ekuhlasela noma ngayiphi indlela lokho kusuke kuvele kwinto ongayilindele phela ekugcineni ilokho kanye izitha ezikwenzayo yebo kungenza impilo ibenzima futhi benobuhlungu yebo nebala kungafaka ngisho ukwesaba enhlizweni yakho kodwa noma kunjalo into vele obuyilindele esitheni sakho ngakho uma siqondisa ukukhuluma leso siga usuke ungadayisiwe ungakhashelwe futhi ngoba isitha vele lesi lutho sanhlobo ukudayiswa kuza ngomuntu ebesimethembile simfaka ephaketheni simuzwa kuyichopho lenhliziyo yethu umngane noma oyisithandwa kithi esibathembile kodwa kuthenga ukuphazima kweso basijikele ngokwaMathewu 26 verse 14 kuya ku 16 kona kwasuka omunye wabayishumi nambili othiwa uJuda Iskariote waya kubapriesti abakhulu wathi niyakunginikani ngimkhaphele kini na base bemnika iy'nhlamvu zesiliva engamashumi amathathu kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela iy'nhlamvu zesiliva engamashumi amathathu yebo kube kuyimali enkulu kakhulu ngaleso sikhathi kodwa ngakube yabe inkulu ngokwenani le ntwana kankulunkulu na ujuda wabe ngomunye wabayishumi nambili kwangamele akhaphele adayise ujesu lokho kubi uma kwenziwa ngomunye wezethenjwa zakho ezikuzungezile ingakho kunsonsotha kakhulu ngakho esikhathini esizayo uma ubhena ukudayiswa ngomethembayo sondela kujesu useke waba kuleso simo uyiqonda kakhulu leyo ndaba futhi nokho simbone iphendula ngothando kulokho kudayiswa okubi kangaka ngakho esikhathini esizayo uma ubhena ukudayiswa ngomethembayo sondela kujesu ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje sithinte kule nombolo yethu ethi 067 706 0077